Zaidan on the beat.
Jay niko ndani ya Billionaire's Club, tunacheza raga furuku dab. Kalibu njoo ulimwengu wa loho, kwanza jigange usije kuambuzwa kafara. Usije kufana ndara, na yose maso masyara.
Crown King, natokea Mwanza, Mwanza kanda ziwa, ukelewe Tanzania. Jay nimezaliwa, Ghost 14, the biggie bossy. Chilling late, with my harness, wingu langi runa. Zitu tapasam, my precious boy, smoking weed with my homies, kama Bobo Mare. Nafanya utani, making jokes, shit is fun, I'm the beastie. Ooh, the biggie devil, home, home, you pray for. Pray for home, home, you pray for.
Jay niko ndani ya Billionaire's Club, tunacheza raga furuku dab. Kalibu njoo ulimwengu wa loho, kwanza jigange usije kuambuzwa kafara. Usije kufana ndara, na yose maso masyara.
Mbukizi utajiri kwa njia ya ngono, fanya kazi, punguza kudanga. Lau kalibu joli mwengu welo, new edi oda ini heri do. Lango la mafanikio, juju ila kumani, ila kumbuka. Boy, boy, nothing good, we come easy without sacrifice. Chili ya mbari to the deadly lights, sina tofauti na dangerous toxic. Get out of bed and feel my wave. Meme team covers, chain without. Wanna need a black king, lounding my way. Mr. Choose anyone, Jamberi Masamaki, top mathematician, international profession.
Home, home, you pray for. Home, home. Home, home, you pray for. Home, home.
Niko ndani ya Billionaire's Club, tunacheza raga furuku dab. Kalibu njoo ulimwengu wa loho, kwanza jigange usije kuambuzwa kafara. Usije kufana ndara, na yose maso masyara.